on the boy, call me number one. Paresa. Kwanza nimekua, nimemachua, mapenzi na yajua, nje ndani ya walimwengu si unayajua. Basi tombe dua, ona litakuwa pangalo manani. Man, I just wanna make you my baby, and I'm out of you today. Cause I love you every day, forever and ever. Ruko jamana marafiki wapo, and I'm ready kula kiapo. Swede tabasamu usipo, ilipo my boo. Tena, nishapenda, I'm in love. Nimependa tena, don't nishapenda. Iti mimi uyu uyu wakupenda tena. Nishapenda, I'm in love. Nimependa tena, don't nishapenda. Panda na kushuka, na kuteleza siku anguka. Ma exi mtabaki kunikumbuka, mana roundi hii sija kurupuka. Nina uhakika, piri kwake nimefika. Tatu yendo anepika, mira pakua. Yeah, popo wanodhani umeniroga. Ukinipa chakula na nipana mboga. Mahapa yana mimi nikatuna oga, my baby. And I just wanna make you my baby,